Amina, ashukuru kwa lanchi baba Nadina. Nasema amen, amina, ashukuru kwa yote Mungu, amina. Uliponitoa ni tabu sana, umenipa furaha ya kuishi. Ilipitia ghadhabu, ilikuwa ni adhabu baba, nilikuwa naisho kunaishi, ona. Na kuna muda mimi nilijikatia tamaa. Na kuna muda nilisema hii ni kitu gani, Mungu nanifa. Amen, amina, nashukuru kwa lanchi baba Nadina. Nasema amen, amina, nashukuru kwa yote Mungu, amina.
Pali nimefika na mwona kila kitu ninashika, menipata cha gold, ndio mana wengi kuja na maficha, na bariki madoba zinaskika. Uno jina kubwa niko booked and busy, juice kwa wingi, vile nina make it look easy. Kiwa na favor from above, only took ni tizia. Tishikoka kona show zadi Brooklyn squeezy. Ni guap, kan mesonga my cup, rane tova shukran. Kwa Jehovah na ngam, yendo solva wa guan. Na manoma never press to ski, miuki cheki niki flex, niko bless to ski.
Na tena para na hema, sina cha kulalamika, Mungu nanifa. Amen, amina, nashukuru kwa lanchi baba Nadina.